nishike mkono nitembee nawe. Naomba unishike mkono nitembee nawe. Tumechoshwa na ulimwengu, natamani kwenda mbinguni. Naomba unishike mkono nitembee nawe. Naomba unishike mkono nitembee nawe. Mbinguni hakuna kifo wala mauti, mbinguni kuna imani, furaha tele. Fanya imani usikose, fanya imani usikose. Mbinguni hakuna kifo wala mauti, mbinguni kuna imani, furaha tele. Fanya imani usikose, fanya imani usikose.
Oh no.